Siwezi force Seti ni mbradi nisipopata itakuwa loss Seti ni kladi nikimpata nitapiga luko Tiganji noti za buku mnapanganga kaka suku sino worry Form ni kujijenga kwanza mbali na mashori Staki story za kwanza mina jenga pori Niku ndani ya hali na vyo songa bila ngori Niku ndani ya hali na vyo songa staki chori Unashangana kina na say Yeah napenda madema say Nipate kwa road na stay away Yeah vitu mebeba we Unashangana kina na say Yeah napenda madema say Nipate kwa road na stay away Una mado Fea utatuma na kula bado Kazi zikonza kujenga jo Fea utakula tafika jo Utabaki umechapika jo Nilikombio kadhani ni joke Duda ona savidi Uko broke, tama ya fisi inakuchoke Buda ona seven ya uko broke Kazi zikonza kujenga joe Fwea utakula tafika joe Utabaki umechaprika joe Nilikombio kadhani ni joke Buda ona seven ya uko broke Tama ya fisi inakuchoke Buda ona seven ya uko broke Ha Hello 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 Hello
The girl is ugly, everybody knows the girl is ugly 100k on makeup but the girl still is ugly Stop wasting time on TikTok, just focus on your studies I saw your post on Insta, said the girl you're lala certain Don't call me baby, I'm a man with beards 50 missed calls from 50 different ladies My girlfriend complaining, hey, come for show me love I told a girl I'm not a TV net, I'm not a symptom She hit me in the DM with praises and compliments Girlfriend look familiar, think I know you You probably saw me on TV, I'm also famous, just go Google me Swahili teacher told me something called makini Nairobi entertainment, damn, utakufa maskini Kani poko mimi, mimi wezi nigeti Naingiwa utadhani wewe